UJesu wathi seqedile ukwenza izimanga eziningi lokufundisa abantu abaningi, walaya abafundi bakhe ukubana bangene phakathi kwesikebhe baye ngaphesheya kolwandle. Waselaya ixuku labantu abaningi ukubana babuyele emuva. Waqansa intaba eyedwa wakhuleka. Kwathi isikebhe sesiphakathi laphakathi kolwandle, kwaba lomoya omkhulu olamandla owavunguzayo lamagagasi amakhulu afuqa isikebhe. Emadabukakusa uJesu wahamba phezulu kwamanzi. Abafundi bakhe bambona bangenwa ikwesaba baqhaqhazela bathi, "Nansi isipoko." UJesu wathi kibo, "Yimi lingesabi." UPetro wasesithi, "Nkosi, uma kunguwe, ngilaya ukubana ngize ngakuwe ngihamba phezulu kwamanzi." UJesu wathi, "Woza." UPetro wahamba phezulu kwamanzi, wabona amagagasi amakhulu ayelamandla. Wangenwa ikwesaba waseqalisa ukugalula. Wasememeza wathi, "Nkosi, ngisiza." UJesu welula isandla sakhe, wabamba uPetro wathi, "Wena olokholo oluncinyane, lungaphi ukholo lwakho?" Bangena phakathi kwesikebhe, umoya wathula. Abafundi bathi, "Ngeqiniso uyindodana kaNkulunkulu."